tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Seydou Dawto ko jangal faadu hala Mamadou Sama Seydou jam nyali sakrabe heedi be cogu jamduuji beedi tiidude Bamako do e kedde leedi ndi detaay grossi sen nangondi hafondirde jamarande kayna wondi lamde hoore mudu kudum samdi dum fuf to fuddi yede ben ardibe kabaru dabaji di be tiagal balle yogaje yopugol golle jabbi tafun yopude golle do yela mbien pamtude golle do yela gouvernement bangal la figul bolon mona hala men premier division rewbe klum ngaji yogaji pide mun en pe 800 e dido wattuji di mun semekor yamen hande kikide altinere noga jetti octobre 2024 bismillah sakral cogu nyamdu yogaji tidi sanne les raisons ngaji yogaji leedi ndi yo buri fufu kabaru ndebam nebam maro bibe jelo hono pomme terre jaba e ko nande mun en jamare de ben jamande kay november sanne sabi dido tilaji di wattumo ciotobe detain hono grossi sen ngondi hefondirde e bangal do kado tidal mumnatu sendibu wonku hebene ketna fastango kanko e jeno badjallo
le lumo badlabu bete altinere nde somotobe anal jokkondiri bangé sottobe somoyaji godo debbo mo hebbi sodude somoyaji mon politimin ko mina
min gannani no min ciforto kado tidalla arone tidi ndugu fof fo wa sodede no min batta Allah tan wawi wallude
men anade bande me dro
yudu holiti wide dum sega sisogo kanko e sottowo goto jati ana fodondira dum majjum
worbe ne kani beedde cogu dépense ko worbe ko katako ina yona kono ko cogu pari mabbe be gittata hen nebamku temedi e nogas dum wana batte detayen en nebe jidi be beeda cogu mun nebe jidi be gusta cogu mun
non dum dum worri gawo kan yoroso cogu somayaji kewdi hono woso pomme de terre na maro ti isani
afan da bom terre le fe
nden bol maro ko temedere wonno kono joni ko temedidi o kilo woso ko temedidi ko buri dum ni saaji ku en karata hala mun
ko leri kam non parlons pas
don godde joni anati di andude so tawe ngodo ti dana yo heddi jagotobe pammari hakkunejo kanimo kali jani li kewti hono kay cogu somayaji wala ko beydi do majum
sakira be tuta kalaji do ko problem banga bem am facebook and x and twitter kiddo jagal bade yogaji pukul golle ben kambe jo en dabaji le galbe de ben jabbi ko ben lam ko be ndardi be njopoto fo mutere yalla kaltinal na fudito nenno munde wilinde sanne kambe busebe kay dun jamare de yalla be dor fam kedan na fa sango mi wor hebe dun fa sango usman nyal bul lcc
met en gondi do e mahamadou jara horaji busebe luma badla bugu bamako mo welti sanne fuditingol golleji di o gorko baro dubi chapande joy ko yelato dewral wada hakkunde mabbe yala di tidalaji anatimma
tugute jari sogo tuguma
luma wela so jeyobe ti walale mudum minen kam de keppanno jaati dum timmai alhamdulillah yala amen ka dum timmano ni wonno mide duho jonkani yala kawral an hebe hakkunde mabbe
here bola ko sebe
sodo be hobe garbe le luma ngo warbe sodde tew kanyen dud woni hakkilo mubben
min belti ko sanne fewde timmoode murtere ne dum ni wonno ko min jidino min enka dum lati ken torda mo
horebe humenibe golleji dabaji gondini gal dewral tafon e mabbe puditi golle farde dewral timmugal hebe da hakkunde mabbe e gofarnema o baba jattere woni kejaado hala galbal sans fil
so ayi murtere ne wadi fu yo sabi kawral tentere wal heba ka hakkunde amen kana koobe amen min kawri hem wiide jonka min puditam golle min jikini jikke lobboni wiire jonka dan kawral kebangal hakkuni
makko hono le lumoji kewdi le capitangal fuddingol golleji wayebe ana taykitadu le luma bomboli nyaare le diande ngolo nina e fu e jetti gal dewral kebangal tafon
kanko secrétaire général singa prison aji mbien commandant Daouda Kounati mbien telephone mudun nata fi gilla nyandi noga ju octobre e wi ben yimbel battibe mo noddamo non wattu 11h gilla wattu bilanden fa hande baka hawa kante da hono hodo woni mo do kudo hodo dum woni denno yimbele central démocratique dum woni travail du mal c'est CDTM e kureji mako ben kanye kar guldi mako wolti wiide men ngondi sugla sanne do kabaru fani le kabaru ben nyala do bo figol ballon rewbe fiam ben jukuti ke cakite yontere bi ngaji kewdo dun nanama no holiti kalifa goita kala fa sango alcc
ngonga le pool ao fc teria le lamusam ana wondi jokita tom faham e kawi mudum le nyaloma go obo o fc teria lamusam hebondiri e be noddirta tigras de buguni be ngati be baddi didi be kebi baddel gotel do wad nokum mo noddirta 28 mars alam odu be tapi fada ti fc tafing kulikoro wala fu kebudo kaw e le pide hakune lafia athletic club tomboktu kanye tigras buguni ngado nokum mo noddirta terrain ings le stade mamadou konate to tigres be kaibe hawi be badenya fc muti be ngati be baddi tati be kebi baddel gotel as commune 3 kanyum ka koyde mudum wala no e pide odo nyaloma chagal edo nyalade didi le pool ao fc teria kanyum woni ardo omo jogi ton tobe jeegom fc tafing tawtata mo kanko e be jogi kambe tobe tati tigres buguni kanye lafia athletic club tomboktu goto goto mu en fu tobe ro wotere jogi as commune 3 kanye badenya fc tawtata be goto goto mo e fu kowal jogi pide nyaloma tato berde kanye chakiti de hore ana landina alalbare chapantati lewru october ndu michin tinde tan wiide ardo todo e gubal fu kanyum warta nabude e premier division e le saison garo
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yata meɗen vérifiant ana mema haala natte mbiyatno dow ɓe ma andeɗe ne nder muɗum ne jeya fuɓɓolel warangel nder machine ŋaji woni e muɗum no tole laamu kita ndenno helan ɓeɗo faamu keɗno farmar ko ju heɓane ɗu fasi tango sita siriɓe
talatare noga ɗiɗi lewru octobre hitande ujunaje ɗiɗi e noga e nayyi photo fondiri wotoru matama do baale kewɗe do beema andere ko noddirte whatsapp ley o photo neɗɗo goto noddirteɗo baba diara wongu hollita kañum mbari ndu fondiru ko appare goto haɓɓa e koyɗe muɗum ne likku noddirteɗo baddugoli commune sefeto le cercle kida jamare ko heewi muɗum ana lamdo hoorumen hoto o appare ƴuwi homo je o appare ko heewi waɗi noddagol fedede laamu o fiya dabiriji saabi ana wawi tawede ɗum kulleji keesi ɗi yimɓe ladde ɓen wondi e golludidde ga waltina haqqille moɗon ɗi wona appare ngaji bondi ko hewtina jamare torraji fou caggal imma daraji amen mi noddi jokko maire kita kañum holliti wiɗi pooli ko heewi muɗum ana maate le ɓaleere leydi nin watti fuso dabbo ne ɓattikin ɗum ko holliti bakary dambile du kañum neɗɗo goɗɗo andre kabaru welta ko watti o holliti wiɗi appare ngaji ko heewi muɗum ana haɓɓe ɗi pooli yalla jommaji entité appare ko tan haɓɓi e nufonuru numéro goto matama toon plus 212 ɗuwi indicatif leydi marok no waldina haqqille moɗon antoon tan wi appare ko tawaɗo nufonuru wona hunde ko yimɓe ladde gollirta ɗum hunde tan ko wawi hollitude nokku goto to fonir suudi
yewtere meɗen wonde ɗum woni zoom sur han mema haala yimɓe le gaɗoɓe moƴƴere ka ben mejo ana jondiri yo jette soni ɓe jettaka ɓe gaɗa ɗum met sato diati ɓe ɓamtan moƴƴere moɓɓe gaɗi helen ɓeɗon faamu keɗɗan ko Amadou Sadio Camara heɓani ɗo fastan ko Alsisi
le galle kulibali koɓe mariam yo misalu goto tum hawa yo neɗɗo keso le dele mabɓe tu o nardi guiɗiraku mariam do lawol luumo mbalɗom jongari aɗa selli min mariam mbiyatemi min takale ma mi woɗɗama sanne ɗum anda anka aɗa garɗi sanne ɗi moli maɗi ɗu ana garɗi sanne anda so aɗa hasindini e anka mi woɗɗama sanne damal andu ana uttanima ko jiɗɗana ɗu ko kasindinɗa e muɗum fuu aɗa wawi yettade kam ko anda ni woni guiɗiraku hakkude makko e hawa ka yata to woɗɗi saabi on ɗo ka landinaki feyi hokkude mo ñamane uynayi ɗiɗi saabi o latike cahiɗo fewɗo e muɗum mariam kañum ka fama e ɗum feyi o wiya hono fuu ɗum wawi latirade ko on ɗo sali ñalmade makko o ka tordimo fa ƴaɓɓiti o ɓurnayi ɗum feyi saabi majjum jonka o natti omo haala haalaji muɗum bonɗi nokku fuu to o yeehi noon guiɗiraku hakkude kanko hawa kan e mariam ka timmiri ay keɗotoɓe men do studio tamani mbiɗa yiɗi haltande on tan wiide tewtude latade guiɗo neɗɗo ana moƴƴi ga guiɗiraku o gaɗire ɗum saabi allah neɗɗo ka moƴƴere ko waɗi fuu anda ni hoore muɗum waɗani ɗum
sikiraɓe hankasar no mbawi holtide yilaji moɗon e banggal nodde numéro 76 98 56 56 nden studio tamani jaboto ben fiyan dabare ɗon ben huncande hoore ben sugulaji ben tiɗallaji ma yilaji jiɗon huncane hoore banggal kunafoni yo 37 321 mere mere noon ka famɗi foof buɗinoga tawa le téléphone joomu ɗo seeɗa yettere meɗen magasin yettere meɗen magasin yo gouvernance citoyen tina yowi ɗo dow ɓen kawrital yonre ƴaɓɓinen nde do ɓen susli muɗum wonno gollidal ɓen hakkude leɗɗe no nafaka muɗum dow leɗɗe sahel tialaji e ɓen e kahan golleɗe ko warta ɗum timmi ñande alkasmusere to nokkolirɗo alio ɓen aliou métier école métion de la paix aliou blonde mbeye no hunde nde landini ambassade leydi allemagne gonɗo le mali yalande ɓeydoro faamu keɗɗana ko intala bilal heɓaneɗo fasitan commune e ousmane ñalibel yo en kiri jaam.
Boubacar Hamidou, mon directeur relèvement et stabilisation à la haute autorité de la consolidation à la paix HACP Niger. Et Imako, Golidal Hakuna Leide, Nafa Moulou, Anamounisan, Leile de Sahengel, Dojo Ingol Fede, Darandon Himeji, de Fede.
E hakla amen ko hora do mudum han yowade do kabaru jande e famu e am sadaji e woni dum no kabaru jogala kure de yibe e dinti e mudum e de golle kabaru damal li fu leede e kan ko bili transport kan kabaru yiti dido ilaji han golle de dongal karti dal hakude sinu
fewti de wail tagol godongol batte rafinda nago heewgol jama wail tagol wat e politika ko ko hewti san jamaare de leedi burkina darane ke golli dal hakunde leede ko fawi do nafangaaji bibbe leedi burkina dun holtivide Alban Yameyogo, directeur des organisations sous-régionales africaines, les ministères humaniste Hadji Bibbe leedi burkina gondi sella.
Alors pour ce faire kambar dun kala gede bilide kabaru kebal jinama hore dido yilaji kanokobe gongal guldal hakunde leede min darde min sere kuni do kabar mudun yidude e kajabe leede godde hulta do wiide yo nafa min nafa dido bo o yewoto do kabar guldal leede
kananke mali hali hala yewto gol golidal akune leede sahel e wimako wail tangoji bangal politika ko denago jamarande fayotade nedaku wadi fa kanankobe leedi mali kullita anniyaji mu ben bangal golidal hakkunde leede do teddangal nafangaji bibbe leedi mali seku anderte do gawsu sise won directeur du département europe mac i mali
ya d'abord la proposition wori tafon mu cangul hore mu bangal leede de gotangul hakkilo jabu dintinabe golleji di leedi mali ndike kananke transition o tongi gede adnitede gede kande tedinede ko golidi ma ko leedi teddangul sifa golidal cubado o e gotangul hakkilo nafakaaji bibbe leedi mali
fewtude edi tidallaaji o batu holiti himmeji kewdi leemaji anahen wedugol sembe golidal hakkunde fedde leedi AS e CDAO docteur Birama Afoli nandino o batu
la coordination golleji de leedi mali burkina e niger tanka sen ndenti pultama dugo yajine golidal hakkunde CS e CDAO on tande hore yukutere le yawara yube le gneji
nandino o docteur Birama Afoli holti wide du antare do habgol e terrorisme le sahengel kabaru tidallaji gondi bangal courant fa yottade daranade tidallaji godude bangal rafi cellal
yilama hunjene hore habo tursiyagal wara horeji de keri haybude gulidal kede annaru du bangal kabaru yite dugul usinaji yirwer kebal dugul laboratoire kumni du cellal le AS du inde ala hali hunpitingol jujure nyawuji rabutudi e gidalinde nam
ministre kumnida gulidal hakune mal e leede godde yettide himmeji Abdoulaye Diop holti wide mali ana lane di fa handen gulidal do nafa homo fu
je retiens particulièrement
hakila hedike e buri fuf yilaji nay mu tafon kasindine simbrugol al hali holare hakunde gulidi kasindine to inde sifaji haybi gol gulleji ndokobe ko waruji bil beeda yirude e sembinde gulidal
timode awrbe o batu darti e kanankobe fedde AS dat e nafangaji do nyibude gulidal e gollidibe mudon fa mona fu heban nafa do hinne e yurmede e nafangaji himbe fu